ZWAP.com.
Thank you.
Nitendea.
Oh God.
Yesu ame. Nitendea.
My God, my Lord.
Bwana ame. 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 Oh ame. Nitendea. Nasikia. Imba ame. Huyu Yesu wangu. Amen, it's in there.